www.adzukulu.com.
Dina mana wa Yehova. Chiambi Mau Homeo Analinga Zomse Mau Anasanduka Tupi Mau Homeo Pakati Batu Mundima Munawala Ife Wasatiwa Yense Wakulu Pira Mamake Yense wafome reza Ndipa kama pake Pavu zina patidwa Tukala mwana wake Ndine mwana wa Yehova
Adzukulu.com.